Stunner man. Aye. Mwanza napenda unavyopo. Cheki mwili yako baby bado una glow. Ni aje unamka sisi bado tuja dose. Sipotezi wakati niko na yo. Wo. Kwanza napenda unavyo pose. Cheki mwili yako baby bado una glow. Ni aje unamka sisi bado tuja dose. Sipotezi wakati niko na yo. Venye wakaska waida neza kuseti kisensi mina. Na unafanya na sahau adijina. Waitwa nani? Mi bonita. Venye wakaska waida neza kuseti kisensi mina. Na unafanya na sahau adijina. Waitwa nani? Mi bonita. Na kama kuna beef nda wapatia veggies. Wambie kama betri niko ever ready. Na shika paka pawa mambo yangu wevi baby kweli.
Na sindanganyi uko fine mama. Wasikuguza kijaribu yo ni lawama. Na onachuki ukupe kendo na washana. Mavijana wantaka aki drama ma. Nipe location na kumbia tukipata na.
Takupele kana rada tukilinki. Najua pio napenda vitu kinky. Hizo ndo tabio napendo kia machingri. Ni bad girl, hako na degree. Amenda chuo rada zake wezi soma. Maniga wanade kujua kani shai gonga. I don't kiss and tell nilikuwa tunamchoma. Zex wake hazi kwa gana aroma. Anani jazz, hachok neo moshi ni strong. Anani jazz, hachok neo kitu ni long. Anadai ni mrekord lakini sura ni crop. Venye naisha nda mini cocking bomb. Anani jazz, hachok neo moshi ni strong. Anani jazz, hachok neo kitu ni long. Anadai ni mrekord lakini sura ni crop. Venye naisha nda mini cocking bomb.
Venye wakaska waida neza kuseti kisensi mina. Na unafanya na sahau adijina. Waitwa nani? Mi bonita. Venye wakaska waida neza kuseti kisensi mina. Na unafanya na sahau adijina. Waitwa nani? Mi bonita.
Napenda nga beef na ipiga kiss. Jenny kijito utani miss. Kitu ni sucrose nice, kitu ni sweet. Ega kitu stick all night, akwe msick. Akona discipline, jakona nini. Akona boyfriend, akona riz. Akona mystery, yani mysterious. Akona boyfriend, akona me. Yeah, mana kia tumelate, unadoz. Weno nye shidi, Mr. Kijokes. Location private, bus. Usikwe mnozi, joy bashi ya manoz. Inageuza once, alafu pause. Ikitan una lost. Inachanganya the young and the old. The tough and the bold. Now if you must know.
Venye wakaska waida neza kuseti kisensi mina. Na unafanya na sahau adijina. Waitwa nani? Kwanza napendo na vipuz. Cheki mbili yako baby bado una glow. Ni aje unamka sisi bado tuja dose. Sipotezi wakati niko na yo. Wo. Kwanza napendo na vipuz. Cheki mbili yako baby bado una glow. Ni aje unamka sisi bado tuja dose. Sipotezi wakati niko na yo. Wo. Stunner man.